SammyNewsBlog.co.
Hysteria! This is a remix, yeah.
Kalimbapa, nino pepa, chimo na posti, kalusangu keskali aluka ghosti. Nanguma umeli tumba na kunshi, tualipia pechi shele fechushi. Tuta manganga poti, koma pastri tika wikenga soti. Gasoti, no kwata na senki, ama brokunti nanga shenki. Ndota fefi ya kushipenda, nga wacha nshikwete sha kushipenda.
Sunlight and color na magani zomu mutu yali che bright. Thinking about how sina yende munche last night. Obviously day ya lelo will be alright. Breakfast it a toothbrush and a bath. Mutumba no nangu kweni ya basi. Apa ni kuyenda che pansi. Kuyenda na chimwela na kufaka pona bounce. No shimika maningi na kamama. Kapiti sa kusanga no mashop no shawama. No kamba maningi vizungu. Kansi muma tumba ni choyuma.
Nowadays yalimba na mafanzi bafu na kuimba. Ma DJ be na balizi la kumosi na vile ya life ya limba. Maria, ekasha profita Maria. Na internet ya kuti lubiri ndio feshi safu na mamimba. Nicho yuma, uchawi na kuti ya inawede na kutununa nivis. Manta bandu ya nasi lago makugubela no kuuza belenga ivesi. Pasta wina uhuli, anatuma pikicha kugroup ku WhatsApp. Uona munga tumira girlfriendi, kasa tumira chalichi ku WhatsApp. Iliwe abane, ama chalichi ya motu mtemba wane. Damu ave nchito mochalo, sikopo ni we mwine.
Yo, nicho yuma, fulukulia na washa. Kupia poke tuchila mulilo wa malasha. Since yesterday is na jepo. Na losing a skill, yo chitia showcase pa jepo. Jola eli kuchaina maina funda. Gelo siku ipasa mainamba izavuta. Cause nowadays ni jumpa jumpa. Nka jumpa ni makoe ni alumba lumba. Njie kwa tukuno, we ukamu tulusaka. Ukae songkala kamjiwe saka. Ativivi magula mafam ni machaka. Siskulu soka pwalala wangena sanga.
Payday Afrika, nalama zane defola monga ni masetting yeah. Hey, niko gula mocha beka ndolo. Shuka yopi misa kumazigolo. Nae malita amita. Hango saba ila afu na mafulita. So, nizamu gulida che flower. Na chapa mandashi azizi pangila
yeah. Yeah, mwezo na ezona. Nicho yuma ye. Yeah, mwezo na ezona. Nicho yuma ye.
Nile hati nizikwire mutumba. Nizipeza emputi.
Nicho yuma ye.
Nile hati nyingende pastriji. Nisakireko kwacha.
Nicho yuma ye.
Times are hard now. Yo, Mr. Governor, come to the rescue. Niyo kosa. Every little hustling, I turn out like drink pandi wa. But any which way, we not stop from hustling night and day. Ka food for the pot, so we go out and bring back the thing back. Hey, the youths are finyam, bikini have a smile. Me wife have a shine as well. Meals I said the youths are finyam, bikini have a smile. Me wife have a shine as well.
Yeah. Enjoy you, my.
Whoa.
professional.